wastahili utukufu. Oh, umefanya mambo ya ajabu, weni sahili utukufu. Umefanya mambo ya ajabu, weni fame. We bless your holy name. Hakuna gumu kwako, Yesu. Hakuna gumu kwako. Hakuna gumu kwako, Yesu. Hakuna Jesus. Father, we bless your holy name. You're worthy of our praise. You're worthy to be praised, Jesus.